Yo, it's your boy this Tory. I got my boy Soprano. Yeah, you know what we do. Listen. Arapi diana ulaze pema mwenangu me Tongaga mama huiza tuibone kuigulu mwami Na kupenda bibi la mungu wamekuwa zaidi sina jeans Naishia kukupa Arapi Dunia ni jumba watu suliishi milele Yuko wapi kanumba shalwa mina chacha na mere Jia ya kwako ndolo pita wenzako Dunia ni huna chakulipo si hapo tapokuwa pasoma Habari hizi ni njema pata foundation Knowledge na tema na hii mistari ni elimisho No more juzi Sogea nkwambukize kujua Na ukiwa na juhudi ndo utapiga hatua Kutubu ndo ujanja hip hop shule Mungu wa kuniuzia maujanja so acha ni ateme bure so Usikae mbali mkononi niko na MIC The story mkalu nyamani nyama kati IG Kama
wataka kufundesha
Kufundesha lari
Kama wataka kuelimisha
Selimisha lari
Zidi. Kinyo sapi kati somo na ujumbe kufua kizazi chizi hiki Darasa huru hii ni nuru ya uzima Shukuru kupata nuru hii ni habari kubina Sitemi famba kimistari mene mkalu na jua Sijutei kurapu amba sitaji kubana pua Walichofele bingwa na tusua Mgunduzi mjuzi fuza ija kata kama mfuwa da Mwalimu mkuu ndo meme sikufoji Ruksa ni kopi tu nimesha ichora blackboard Mafanikio mentali singoji zali Wabongo vilio kisa serikali soli jali ABC system, ndo mwendo wa hizi flow Kivipi na rusha simu zilizo lipiwa bro Karibu ni kupe mchongo, mwalimu ni po class Ni kufunzi we mkongo na ijuhua kama anti
Kama wataka kufundesha,
tufundesha la mimi
Kama wataka kuelimisha,
telimisha la mimi
Darasa
Still but my head can be Still we run this series Diana M.A.P. No rest tabari so called MC Stop a cat travel we mean real MVP Right? Spende pombe na mademo wakali Kula kuku bata ngombe na kusau kusali Hapo mungu shetani huku wakifanya kampeni Mwambie bukuku kura yangu na mpa mungu wa mkeni Wajinga huchunwa pesa mina honga mistari Lijali sitaji lelewa sugar mami kambali Total Head sana memeza mondani Na kupenda Diana bibi pumzika kwa mami Salimie, Joseph Ubutan kwa malongo na juma Flola kitula, ntakuja meni acha kwa nyuma Na wapa R.A.P. Na samani mge kufuka Diana ZVIP Daima ata kukumbuka, hallelujah
Kama wataka kufundesha,
tufundesha la mimi
Kama wataka kuelimisha,
telimisha la mimi
Run the scene, man. Pump up, pump up. Boy Soprano. The story. Shake.